baraha farxad iyo ilaaha nolosha miyaan baxsanahay gayaan boga beledka ruux kale ku baldhigaya beledka ruux kale ku baldhigaya.